nabandi bakibwa naye tetwapowa twakuma netukusa ensonga wenjogera nti onayogera lowooza katonjiraba ensonga balikeko nze simanyo batugongere sipidi yeyo nze simanyo batugongere kalikeko nze simanyo batugongere amanyi geko nze simanyo batugongere twakikala omukulu talaba ebiri mu gwanga okutujankalanya twakikala omukulu takolanga baana abatentebe mu ddembe engamba omukulu agenda wadenga yekazalimba oyo nze mumanye tunula omukulu atidde agenda geyali yazala wakuyo mpola mpola nga tandisa okuyeba agoge manyi g'abantu wali eyo yongeza omuliro olaba nabali tebakkiriza bamala nabo ne bakkiriza kakakiyoba ekikofiira atyako akakofiira balikeko nze simanyo batukongere sipidi yeyo nze simanyo batujongere kalikeko nze simanyo batukongere amanyi geko nze simanyo batukongere abaana bazibo